nobani ungagezi. Funeka ucine isifo silapho ungene emanzini kithi uhamba nobani ungasipuli. Funeka ucine isifo silapho ungene emanzini kithi uhamba nobani ungagezi. Funeka ucine isifo silapho ungene emanzini kithi uhamba nobani ungasipuli. Funeka ucine isifo silapho ungene emanzini kithi drip my conte. Noma ufake isporti my conte. Noma uphethe ufiska my conte. Noma uphethe unkuli my conte. I conte, I conte, I drip my conte. Ngithi noma ufake isporti my conte. Ngithi noma uphethe ufiska my conte. Ngithi noma uphethe unkuli my conte. I conte, I conte, I drip my conte. I conte, I my conte, I conte. Ngithi drip my conte. I conte, I conte, my conte. I conte, ngithi drip my conte. I conte, I my conte. I conte, ngithi drip my conte. I conte. In my contact, contact, it's a drip my contact, contact. In my contact, contact, and it's a drip my contact, contact. In my contact, contact, it's a drip my contact, contact. In my contact, contact, and it's a drip my contact, contact. In my contact, contact. Nesithembu namawele awu-2 onyaweni u-kick game kung fu njengo-Jonathan uhlezi adinga that diva say who's the best ngibatshela my D ngumekazi ngisabawela sentini benithi nabavutha ngabawela sentini nale trippy yabadona amajita concrete abazama ukukifita always end up 6 feet asana. I drip my thoughts.